make it.
Oh my boo, mwenzako ni shokola ya amini. Penzi na chora na tatu, nitakuweka moyoni. Mana umenituliza wenge, kiota changu mimwewe. Na vimba na utamapembe baby oh, oh, oh. Nikifaranga kukuni wewe, chochote fanyo nipende. Umetuliza yangu mawenge baby we. Ajema ni mapenzi matamu zaidi ya burudani.
Mina ya enzi,
nisiwafiche anayonipa mimweze muo.
Mina ya enzi,
azile kukuru 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 kakara.
Mina ya enzi,
iane menishika shika so kwa izira.
Mina ya enzi.
Baby kopa la moto, weka mbali na toto, usije wanguza moto.
Ahe, ahe,
napita peku kampoto, tuzae na watoto. Oh baby, baby, miamoro, miamoro. Wendo changu kidani, baby, shingoni kwangu taninginia. Ficha yetu ya ndani, hani, ukiwapa faida utaniua. Nasu najua kashkashi za mapenzi siwezi. Moyo sije uchubu wakanipa gazi.
Ajema ni mapenzi matamu zaidi ya burudani. Mina ya enzi,
nisiwafiche anayonipa mimeza nilo.
Mina ya enzi,
azile kukuru 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 kakara.
Mina ya enzi,
iana menishika shika sukwa izira.
Mina ya enzi,
aiwewe. Money brandy, I did money brandy.
My feeling like it. It's the way.